I remember the memory never fades. When I was young and Katliani, mommy, daddy, and I'm forever grateful for the days that you held my hand. Nikiwa njiani, mami dadi ukanifunza kushika kalamu, niandike histori yangu, kila siku nitabasamu, na niweke imani kwa Mungu. Even though you left so fast, I want you to know, nafanya hii muziki angalau nipate riziki, nielimishe dunia, nieneze upendo. And if you don't know, I should let you know. Mama, you raised, and Papa, you raised a star. Mama, you raised, and Papa, you raised a star. Mama, you raised, and Papa, you raised a star. Mama, you raise, and Papa, you raise a star.
Haya macho yameona, na mikono ikatenda, Mola kaniruhusu nitembee, asali shubiri nikaonja. Kwenye moyo umeniweka ujasiri, sitaogopa. Kanifunza kufuata yote maadili na maarifa. Ongezewa miaka na mikaka, ili uwe nami nikivuka mipaka, na niwe baraka kwa jamaa na masani na yosakanya. Yeah, daily na utandoto ni upigi, mindo believer ka wengine hawazi amini. Dhamini, hakuna mtoto ka mimi, hata nikiduna na inuka bado kamili. Kwa heri kwa shida juu baraka zimewasili. Napenda na roho bado natumia akili, mfalme na nia kasiri, songa mbele asili. Story liandikwa juu wahenga walitaka.
Mama, you raise, Papa, you raise the star.
You raise the star.
Mama, you raise, Mama, you raise the star.
Raise the star.
Mama, you raise, Papa, you raise, raise the star.
Raise the star.
You didn't know, Mama, you raise, Papa, you raise the star.
Mama, I made it. Sai sauti yangu inasikika Kayole mjini hadi mashinani, Bungoma uko ndani, shairi zangu shuleni mtaani wanazisoma, kijana wako sai performer show karibu daily halali, usanii kazi, shairi zake Kenya, Tanzania, Uganda, East Africa, dunia nzima wameikubali baraka, kijana wako anakula mshahara yake kialali. Ambia baba sai si kila siku sukuma wiki ugali, siku njema pilau wali, tunakula mpaka kwa hoteli za kifahari, kwa zizi ya kishairi mimi ndio fahali. Nikipata pesa baba nunulia wewe gari, peleka mama safari Mombasa, Nyali Beach, awache kidogo stress ya nyumbani. Mwana rikaya destiny, najua tuonani sana kazi, lakini akini miss, mwambia washa televisheni radio, interview baba salamu atamtumia. Naopa na grow poa na napenda mziki mashairi pia, mashanjo ki sijawa sao, soon taka mkayo besi kwa salimia.
You raise the star.